ukujikanela ngothani ngathi mina ngiyasaba wela awubeceleze sunflower ukuze ngikwazi ukujikana nawe uthi ufuna ukujikanela ngothani ngathi mina ngiyasaba wela awubeceleze sunflower ukuze ngikwazi ukujikana nawe athi mina uwe uphenduweke ngibuki kochi funa ukubabaza like oh my god kungani ungayibambi ifoni noma sengaphenduka udodi ngempela cela usondele malove uzongihlebela yacela Sunflower, who's a mass of good chicken,